Rush Music 001.
Yeah.
Get a show by records.
Yeah. Rise of Kenya.
We're talking about chocolate flavor.
Shout me. Baby, sweet love. Umefanya niache upumbavu. Kila napokwenda, sioni tena. Maneno kila siku nasema. Mawa yenye mvuto, macho ya kung'aa. Kila siku na waka zaidi ya the star. Lifestyle bonita, Madonna ananita. Kifua saa sita, anashinda kwenye vita. Oh my love, chakula kitamu. Nipe ile S-E-X bila sam. Unishi ham, haswa ukitabasamu. Na ufahamu kwako kama naweka nizamu. I love you, I love you, I love you. I need you, I need you, I need you.
Wendo na kusifia, moyo sha kuzimia. Hakuna kufikia. Wa mwisho kwa dunia. Naisi naisia, my dear, my dear. Mimi kwako wewe, mimi kwako wewe, mimi kwako wewe, azipo, azipo.
Love is sexy, rush domestic. I got the love from my baby kwa wepesi. Nacheza kila kona huku nimekushika. Nipo duniani natamba na malaika. Watasema sana kwa kuendo star. Hawajui kame moyoni unanifaa. Leo ndio leo mapenzi yamechacha. Leo mpaka kesho kwetu ni vitasa. Masani sasa naingia ndani. Ndani chumbani kupewa mambo fulani. Yenye tamani na hanibani. Sahi hala. Napewa tamtam udi imefukiziwa. Mpando hamham na patu kama jiwa. Nimepagawa, nimechachawa, nimelemewa. Hala.
Wendo na kusifia, mosha kuzimia. Kuna kufikia. Wa mwisho kwa dunia. Aisi na isia. My dear, my dear. Mimi kwako wewe, mimi kwako wewe.